exclusive from MalawiChoose.com.
Stay Malawi.
Give thanks to Jah.
Thank you, Jehovah.
Can you down on Mountain Godzilla Pampleza? CGSC ranting.
What is a bit? Zikumona malenga bazo semunandi patandi kayenda wapasi Nelo tibu kwela makonela masaka abale kumandi sanga Kama kubanda mwayi njima kundiri mbita 1, 2, 1, 2 Shum Mulungu wa maka mwana sikula mako Mondi nalia nine bazana ne Zanga tayale aneba akukenda
is the greatest one this song la moyo wa onyoza wonseng pano wa senta nyengo inakandiseka kutende kupinga pano za yamba uteka yamba ulemekeza kumbilelo mawande yekolide dambu italelo mawande chinyachikolide pamene mungatiwe mulongo se muntu mochele chonseng ama senta zintu yeyo ndi mfumu mkango wa yuda musimulambira
Utamanike Jehova, wasinza nyengo sanga Kufuna kwanu kuchitidwe, kusati kwanga ai Utamanike Jehova, wasinza nyengo sanga Kufuna kwanu kuchitidwe, kusati kwanga ai
Timusi alamulile teko Tika mulambila teza peza depo Mbama petu pake zamila mapiko Kuluka na yeteko ye manyimba Usade nkawa iwe nzanga olira Taenda na ye iwe zakaro nyadira Kunalina anka konda kukwekesa Tibana chao panu wakumpo kweteka
Utamanike Jehova Wasinza nyengo zanga Kufuna kwanu kuchitidwe Kusati kwanga ai Utamanike Jehova Wasinza nyengo zanga Kufuna kwanu kuchitidwe Kusati kwanga ai Utamanike Jehova Wasinza nyengo zanga Kufuna kwanu kuchitidwe Kusati kwanga ai Utamanike Jehova Wasinza nyengo zanga Kufuna kwanu kuchitidwe Kusati kwanga ai from MalawiChoose.com another one